Nataka penzi lango walipati. Ndo kwanza yana ni posti. Pole wa bambe itawa kosti. Tatena ne, tumeshibanda. Saita kwa je, tukitengana. Kiongoza nasi unaona. Bibi na buwa nasi unaona. Tunavyo penda nasi unaona. Fupa kwa nyamasi unaona. Hey boy, now tell me what to do. Hey yeah. Boy, I got you on tattoo. Hey yeah. Long time you and I, hey. Bonnie and Clyde. Take me high to the sky. Turn me on tonight.
Mangini naga peremende, hey. Mti wangu na utamu atende. Kana semaga kanyaga twende. Oh, mama kafaga mende. Nauza nyumba batu kayumbe. Baba yangu nyumba kume mjumbe. Mtoto simlindi kwa senyenge. Mguse uchezeza cheme. Apo ndo kinakuwaga kimbembe. Kazi kazi nasitumia gitembe. Mguu juu shot kulia ametulia. Basi na basia na genga kakifua.
Kiongoza nasi unaona. Bibi na buwa nasi unaona. Tunavyo penda nasi unaona. Fupa kwa nyamasi unaona. Hey boy, now tell me what to do. Hey yeah. Boy, I got you on tattoo. Hey yeah.
Yeah, man.